Ate yomwenika wechivina ichigata batandiswa masomero mugwanga each appropriators of private education institutions association in Uganda ya Christopher Mugwanya asabye batandiswa ba masomero okongero kumo mutindo ogwebye njigiriza masomero gabwe okusoso wazinyo ne kalichula mwempia Mugwanya ategeza nti okumo mutindo ogwebye njigiriza masomero awamu nokwatagana obulungi ne government nga batandiswa ba masomero kyekisinze okubayamba okuyisa obulungi abayizi abatuula ebigezo omwaka 2025.
Tubaza Katonda olw'ebibuuzo ebyakomyewo. Tuyozayoza ba directors tumupiyawo ebibuuzo byaffe byonna byakomyewo, tebali kye baakutte, tebikyasigaddeyo, ate era abaana nga bakoledde ddala bulungi. Tuyozayoza bannayuganda bonna, abazadde, abasomesa, ba directors ne Minister of Education and Sports olw'okumalako olugendo luno kati tulibadde mbo government Happy New Year, omwaka ogwaffe twakagusomoka. Era twagala okubiriza abaana basikime ebyo bye baafunye. Grade gy'ofunye yinza okuba nga tijye wabadde olowooza, ne Katonda gye yateeseteese ate obulamu tebukomaawo. Twongere okubeera ab'empisa ennungi, twongere okutya Katonda, twongere okuliza bazadde baffe, ate twongere okugoba visioni zaffe n'ebigendererwa, tugende mu secondary tufune emikwano eginaatuzimba, tetugenda kufuna mikwano mikyamu, tusanyuse bazadde baffe nga tuli mu ssomero, birungi tujja bituukako.